Omubaka wa presidenti atula mu district ye Mukono Fatuma Haji Hajat Fatuma na bitakandi saba asabye adukanya amasomero mu gwanga lino okwewalira ddala omuze ogw'okufulumya obubonero obukyamu obuvudde mu bigezo bino ng'agamba nti omuze guno abasomesa bangi ssaako n'abaddukanya amasomero abagwefunyiridde naddala mu biseera ebiyise. Onategeezezza nti enkola eno yafuuka dda baana baliwo mu masomero ag'enjawulo mu ggwanga ng'amasomero gagikozesa okusikiriza abazadde okugawa abayizi kyagambye nti kikola ddala era labudde amasomero gonna agazze gakikola gakikomeze ddala nti kubanga yenna anaakwatibwa akaako mujjuutuka.
Kati tuli mu keetegeekerero okufuna ebibuuzo byaffe eby'ekibiina eky'omusanvu ate era wajja kuyitawo akaseera katini nnyo tufuna ebya siniya 4 n'ebya siniya 6. Tegeeza abazadde mwenna mu ggwanga nti ebibuuzo bino nga bigenda okudda fenna tutegeera ate era twebaza systems zaffe eza ebyempuliziganya mu ggwanga nti buli muzadde olina essimu kozesa essimu kozesa enteekateeka gye baakulaga okufuna results z'omwana wo. Abazadde abatasasula school fees z'abaana zimalayo mwe mujja genda kusomera naye era mbakubiriza nti n'amasomero gano tugesiga naye ab'amasomero muleme okuwa abazadde results ezitali ntuufu. Abazadde bawe results entuufu, abaana balina okurepeatinga classes bazirepeatinge.